xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u sheegay VOA in fulinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran uu caalamka u horseedayo nabad sare u qaada heerka nolosha dadka reer Iran isla markaana furaya fursado xoog leh oo dhexmara Mareykanka iyo Iran. Xogaha Kerry waxa uu door hoggaamineed ka qaadanayay dadaalada maamulka Obama ay ku doonayaan inay ku helaan taageerada xubnaha Kongareska. Wariyaha VOA Richard Green ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Falastiin Axmed Iman baan soo koobaysa.
Wareysi ay VOA qaybta Beershiyaanka la yeelatay xoghaya Kerry ayuu ku sheegay inuu ku kalsoon yahay in sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay fahmi doonaan in haddii lagu guuldareysto ansixinta heshiiskani ay gaareen Iran iyo wadamada lixda ee dunida ugu awood daroon uu keeni doono colaad iyo dagaalo ragaadiya bariga dhexe oo haddaba xasaradeysan.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys? They haven't delivered. They don't do it. Why would our
Waayo hadii aanu helin heshiiskan kadib waxaanu aaminsanahay in Ayatollah u dhihi doono maxaanu kala xajoonaynaa dadkan ma aanay gudbin wixii aanu ku heshiinay waxaanu mayna sameyn maxay saaxiibadeena caalamku ay u taageerayaan cunaqabateynta mar hadiiba markeedii hore cunaqabateynta loogu talagalay in lagu keeno heshiis hadda waa la helay heshiiskaasi haddana waa laga gudbay marka wax walba waa ay kala furfurmayaan waxayna taasi khatar weyn ku keenaysaa gobolka.
Kerry ayaa ka difaacay maamulkiisa cambaareynta loogu jeedinayo in aysan Iran ku qasbin arrimaha xadgudubyada bani'aadamnimada iyo weliba sii deynta dhowr qof oo Mareykan ah oo xiran Iran.
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues between Iran and
waa hagaag sida aanu horeba u sheegnay heshiiskan haddii aanu doorano arrimo kala duwan oo dhowr ah oo u dhexeeya Iran iyo beesha caalamka ama Mareykanka iyo Iran waxay wadahadalladu socon lahaayeen 10 sano meelna uma aanay dhaqaaqeen mana haysan waqti oo dhan waayo arrimaha nukliyeerka iyo horumarka ayaa halka ku jiray.
Kerry ayaa sheegay in wax badan oo wanaagsan ay dhici karaan gaar ahaana Iran haddii heshiiskan si buuxda loo gaaro.
Well, it includes the potential of travel, but what it includes immediately is the lifting of specific sanctions on finance.
Waxa ku jira heshiiskan arrimaha socdaalka balse waxa ugu horeeya ee hadda u baahan sida degdeg ah loo fuliyo waa in cunaqabateynta la qaado ta dhaqaale bangiyada iyo dhaqdhaqaaqa waxyaabaha la dhoofinayo laga qaado cunooyinka iyo waxyaabaha la xiriira waa la ogolaan doonaa in laga iibiyo Iran marka waxaa furmaya waxyaabaha qaar balse weli wax badan ayaa harsan cunaqabateyntii ugu horeysay weli waa ay taagan tahay.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si midaysan u ansixiyay heshiiskan isniintii shalay. Maamulka Obama ayaa qorshahan u gudbiyay Kongareska Axadii iyadoo ay u bilaabatay 6 cisho oo ay eegayaan mudanayaasha heshiiskan. Heshiiskan ayaa sidoo kale la sugayaa inay ansixiyaan mudanayaasha baarlamaanka dalka Iran.
Warbixintii wariyaha VOA Richard Green uu inoo diyaariyay Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysay.